kanje kanje ziphumula kanjani izinyone sizele imithi kobakahle ithi ithi kunyaka samahlamvu kanje 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 ziphumula kanjani izinyone sizele imithi kobakahle